poison, I'm not available. I'm not available.
Fox made it.
Nikusa tena.
The melanin.
Nilianza utani utani, but I'm waiting, baby, yeah, take it, honey. Ravi moji flani vya kufumba macho kupala kijani.
Haka sima ukitaka, wekaka tunavuka mipaka. Na mimi nikataka, na sasa moyo umetakata. Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available.
Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available. Na nikimona
nataka nimushike. Hata yake wajiko kala kitu kabafuni. Oh no no no, kina nana kitu kabafuni. Anagaganga kulalia, akini bali yozio makini pania. Anakuja na nivamia, ananikalia alafu yendo analia. Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available.
Mwezenu I'm not available, sipatikani I'm not available. Na nikimona
nataka nimshike,
nifanye ujinga.